dunia yote ni yako, ukisujudia si unaiona imetulia. Ni yako ukiniaminia, kwanza ya kiuzima uyetuli, we mwana wa Mungu manjitupi. Hilo tunda lakati situlili, tutajua mema na baya lili. Miko tipa in peace, I mean deeper with God, deeper with God, it gets bigger with God. Me go deeper with God, it gets bigger with God, deeper with God, it gets bigger in God. Si shida una mpango nae utashinda, una lengo nae kanisifa tuenda ukae, kuna sifa na upendo nae ikifika, una upendo nae nikiza shetan kan lai. Hebu skiza, escape that light, it's Jesus who saves that life. Si shida una mpango nae utashinda, una lengo nae kanisifa tuenda ukae, kuna sifa na upendo nae ikifika, una upendo nae nikiza shetan kan lai. Hebu skiza, escape that line, it's Jesus who saves that life. Miko deeper in God, I mean deeper with God, deeper with God, it gets bigger with God. Miko deeper with God, it gets bigger with God, deeper with God.